Waliwo bannamateeka babiri ng'abalwanyizi ba ddembe ly'obuntu basazeewo okuddukira mu mbuga z'amateeka kkooti enkulu ekiwayo ekiriirwa emisango egy'engassi okuvunaana gavumenti olw'okujja ku yintaneeti kkoosa okusalako emikutu gimugatta abantu awatabadde okugoberera amateeka mu kiseera eky'okulonda. Kigiridde yintaneeti okusalibwako okuva 13 okutuusa lunaku olwaleero emikutu gimugatta abantu tegirinaba kuddizibwako, ekyakosezza obuweereza obwetaagisa yintaneeti. Bannamateeka bano okuli Mike Kaboneka ne Raymond Amumpaire bagamba nti okusalibwawo kwa yintaneeti kyafiiriza abantu bangi era kwabadde kwa kutyoboola ddembe lya bannayuganda era baagala gavumenti eriire abaakoseddwa era kkooti eragira akakyuka kavunaanyizibwa ku by'empuliziganya n'ebyokuweerezebwa ku mpewo obutaddayo kuwa kiragiro nga kino. Aboneka agamba nti ekiragiro nga kino kirina kuweebwa mu kiseera nga kyabwerende ate nga pulezidenti takiragiranako mu ggwanga nti Uganda eri mu kaseera kakatyabaga.
Kwanga direct eva mu UCC elandika internet n'ebirala nga mobile money kati byonna buno omusango bubitwalira wamu nti kkooti tugigambye nti UCC teyina buyinza mu mateeka vaayo n'egamba nti eddembe lyammwe ery'okuyiga ery'okwetongoza ku internet n'okubeera ku internet n'okukolerako emirimu fenga UCC tuligyewo. Teri muntu ayina eddembe mu nsi muno mu ya Uganda okugyawo eddembe ly'abantu. Obanga olina okugyawo eddembe oba okuliteekako ekkomo gena mu court olage ekituufu UCC teyakikola. So eyo directive yetugamba nti mu mateeka tekirize wakitegeeza nti byonna byonna ebigirimu oba bya mobile money bya internet n'ebirala bibeera biyiika kubanga balina okuleeta obukakafu obulaga nti baakikola mu mateeka.